isibongo sikaThekwane hamba wena nyoni emhosha lesi wena mashweza wena nyoni ngubone kade ngasho ngathi kazi yini konakele masono kazi kunamhla ulethe mbiko omuntu sokuyakhetha umnyama nonyezi lushikishi mawalela weliphesheya basho bathi hamba nyoni esini.